Seni ajitai yule alojaribi wana kuyashinda majaribu, alijifunza kwa kile kilicho msibu. Mwache ngaitwe Superman, mwache ngaitwe Superwoman, aitwe shuja, mwache ngaitwe jembe.
Mbona umelala, mbona umelala?
Green light imewaka njia bisha.
Yes, 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 na wai maisha. Hakuna tama wakukatisha.
Nimejua ndoto, nimezipa wanzo, nimezipa jasho, mapya mawazo.
When it's time, when it's time.